Open and shake.
Yeah.
Not your traffic. I'm a wifey material. Figure time will come a Oreo. Always stopping the position.
Yeah.
Mtoto
mali sap bata tredu kinipe kula do kinipe kula do kinipe mtoto mali sap bata tredu kinipe kula do kinipe kula do kinipe
you are mini high class
lazima upend angles ndio kachap lazima unaone nyuma unatoa viandani sheke mbio mbaya hadi usukani
you are mini high class
lazima upend angles ndio kachap lazima unaone nyuma unatoa viandani sheke mbio mbaya hadi usukani
you are mini high class Description on the daily Got my body moving crazy Ukigusa monthly salary Ukizidi pia akili bona Now then make a check See I'm the type you wanna spend on me All of them cars on deck Anasema he wanna let me down, down Spin me around Sile mimi hujitai no doubt now I'm the one you want I'm a wifey material
Lazima upend angles ndio kachap lazima unaone nyuma unatoa viandani sheke mbio mbaya hadi usukani lazima upend angles ndio kachap lazima unaone nyuma unatoa viandani sheke mbio mbaya hadi usukani Paka, power, chance ni moja nikiishike na pagawa Maisha tisa na hii ya kwake kwa saba Nuru highway na hii rodi kibara bara 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 Gym, kwa kitanda ndo kile zote kudance Please kama wagi dondo kine pige madasta Kame nona 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 Obvio obvio atiwai kuja matanga
I'm a wifey material Figa tamu kama Oreo Always stopping the position
Yeah
I'm not saying I'm baby
Uwe mtoto mali sap Bata tredu kinipe Kula do kinipe Kula do kinipe Mtoto mali sap Bata tredu kinipe Kula do kinipe Kula do kinipe
You're mini high class
Lazima upend angles Ndiyo kachap Lazima unaone nyuma
Ukinipaina
Unatoa viandani Sheke mbio mbaya hadi usukani
You're mini high class
Lazima upend angles Ndiyo kachap Lazima unaone nyuma
Ukinipaina
Unatoa viandani sheke mbio mbaya hadi usukani
You're mini high class